Whoa. Jaga ban, give me 23.
Abba father, tukianza tulimuita maranatha, blessings tukagatha, tukasonga father, sai tuko 40, Alibaba, Kenya to Japan, tuna fly Peter Pan, tuna love na mafan, tuna favor na ayam, analiza aje aje YC, jagaban, ninasema siyo mimi homie, me I'm just a man.
Just a man, usishusha ham ham, straight at us in a yes we can, washed by his blood, see what a bam, bam, strapped, now what did they both feel the run, run, not done. Usemi, ndo tunaanza basi kujeni. Tunarusha, kubomborosha, ey, wanashangazwa na humgeni.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say.
My God, I'm feeling a high dream. Mebeba msalaba, Simon a siren. Sitaji mwingine, you're all that I need. I'm gipping the world, giving it a tight squeeze. Woo, hii ni bomba I say. Top at the top, I'm feeling a highway. Na cross na iwe, alikuja maiwe. All the way up, so miti high grade.
High grade, tulipata A. Highway, yeah life journey, yeah. Walitaka city fail, okangoja to delay. Kumbe tuli kill flesh, nyama choma kiko pay. Tuli anza simple. Ka Simon, gospel fisherman. Ka Simon, kujipiga konde. Ka Simon, gospel pollution. Ka nylon. Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say. Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say.
Maisha iko bomba, mbiye yule ndugu dada mjomba. Awe uptown ama downtown Gikomba. Awe genius ama danda jasoma. Ha, tuna Yesu ndani, siyo mali ama pesa.
Ni amani,
roho yake yanichesha.
Mimi nani,
nisilale nikikesha.
Ni shukurani.
Ha, Yesu ndani, siyo mali ama pesa.
Ni amani,
roho yake yanichesha.
Mimi nani,
nisilale nikikesha.
Ni shukurani.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say. Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say.